Elle qui veut la liberté. Na 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 na. Talk to me, sweetie. I wanna marry you. Ebuni kumali ekidogo. Nituri emwezi yoku. Amini amini baby yo. Cheze maya yaku. Na wala siku lambi kisogo. Kisha toke miyo.
Jingle,
Nikki Kuo, 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 Kuo